Sunama Buddha, Sunama, Sunama Buddha, Yahoo, Sunama, Sunama. Iminyango yempumelelo mininzi kodwa abanye bavalelwe, abanye bavulelwe, abanye bavalelwe, abanye bavulelwe, abanye bavalelwe, yeah. Iminyango yempumelelo mininzi kodwa abanye bavalelwe, abanye bavulelwe, abanye bavalelwe, abanye bavulelwe, abanye bavalelwe. Iminyango yempumelelo mininzi kodwa abanye bavalelwe, abanye bavulelwe, abanye bavalelwe, abanye bavulelwe, abanye bavalelwe. Thixo ngobuboma ndikusoli, you know mingekazali ukuba ndizophila le ndlela inameva nam. Andivi ilizwi lakho endlebeni zam, yiloo nto ndiphila nzima nditsala nzima apha emhlabeni. Why God ndizondwa ngapha nangapha, more especially ngabasekhaya. Namagqirha yandixelela ndithakathwa ngumakhulu, andifuna uvuma intwalo ndithe phithi ngumthandazo. Kodwa Thixo wena ufuna ndithini nam, ndanele intsokolo yempumelelo mininzi kodwa abanye bavalelwe, abanye bavulelwe, abanye bavalelwe, abanye bavulelwe, abanye bavalelwe, yeah. Iminyango yempumelelo mininzi kodwa abanye bavalelwe, abanye bavulelwe, abanye bavalelwe, abanye bavulelwe, abanye bavalelwe. Iminyango yempumelelo mininzi kodwa abanye bavalelwe, abanye bavulelwe, abanye bavalelwe, abanye bavulelwe, abanye bavalelwe, hey.